Conversation practice. Take on the role of the patient in a short dialogue using the English cues given. As usual, repeat the correct response for practice.
Unasumbuliwa na nini?
Maybe I have malaria.
Labda nina malaria.
Unahisi vipi?
My whole body hurts.
Mwili wote unaniuma.
I have a headache.
Kichwa kinauma.
I feel weak.
Ninahisi sina nguvu.
Choo unapata?
I have diarrhea.
Ninaharisha.
I have frequent stomach aches.
Tumbo linauma mara kwa mara.
Je, huna maumivu ya kifua?
I have chest pain and I'm coughing.
Kifua kinauma na ninakohoa.
Good job.